Ate ebyongabiri bwebiti ongesigadde ennaku musanvu okutuuka ku lunaku mulindwa bannayuganda lwe bagenda okukkira obubookisi balonde abakulembeze baabwe okuli omukulembeze w'eggwanga n'ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Abavubuka ba geeta abawangaalira mu bitundu eby'enzigo ttamu nnyendo mu kibuga Masaka siba mativu olw'abakulembeze ba NRM ababasuubiza okubasakira ensimbi ow'omukulembeze w'eggwanga okusobola okweggya mu bwavu n'embeera gye balimu naddala ey'okunywa ebiragalalagala basobole okubaako kye bakola. Balaajanidde ababaka naddala owa divisioni ya Nnyendo omukungwe Mathias Mpuuga Nsamba n'omukyala Juliet Kakande babataase. Omubaka Mpuuga ayagala kuddamu kukiikirira Nnyendo omukungwe divisioni n'eyeegwanyiza eky'omubaka omukyala ow'ekibuga ku kkaada ya Democratic Front Juliet Kakande. Bali wamu n'abakwatidde ekibiina kino bendera ku kifo kya mmeeya ne divisioni babadde mu bitundu nga bawenja akalulu. Abavubuka be basisinkanye beeba okusinga bawangaalira mu kitaka ne mu broka A okubadde abeeyita ab'eggaaza abasangibwa mu Fangoni Forest n'abalala era nga bano bategeezezza nti bakooye embeera gye balimu naye gavumenti n'abakulira ekibuga Masaka tebabayambye n'akatono okusobola okutaasibwa.
Ngaffe bagato yuti e Masaka omanyi ffe twogera amazima batwesimulizzaako nnyo ebisooto bingi naye nga tewali atuyamba. Nange mundaba ku ssaawa eno nga we nfaanana ne baganda bange gye bali bangi naye obuyambi tuniyoya tetubulaba. Mwami Pulezidenti Museveni yatwebaza nti twebale mukungira kalulu twakakunga naye yatwebaza naye ffe tetulina kye twafuna.
Namuyanja Liliani Muzeyi Museveni tetulina kye tumugamba batulimbye erimbye batuwuddisiza tetutyana gye tumwetaaza. Twagala omuntu anategeera ebizibu byaffe atukyusize mu mbeera tetuli bulungi taata tetuli bulungi okukola nkola naye sifuna kikola ki kimala. Erinnya bampita Liliani.
Bano nno bategeezezza nti bangi bazze babalimba okubawa obuyambi okubeewa omukulembeze w'eggwanga n'okubawa ssente zazzaawo abageto naye nga babakolerako bya bufuzi nga n'okutuusa kati ensimbi ezize zibasuubizibwa zifuuse gannyana aganywebwa omuwangaazi.
Bageto yuti bano bonna babafuula kasasulo leeta Masaka yonna tusaba tuyambibwe abantu bano bayanukube bo abagamba mwami Museveni nti lwakolwako bambulie gye bateekati ente
zaabwe
okubayambaabakolerakiokweyambulirako abo abagamba ntiwalya sente za mwami Museveni
mwemwagala ki okukyusa embeera yabo oyala kadiira wano mubeere eno
bagikoowa naye balaga mwami Museveni nti batukolako tetwagala kukuyamba.
Oba mwami Mpuuga osobola otutuukire tutuukire neffe tuli bubi tetulina byakukola nga we mutusanze wano era muzeeyi abakukozesa bakozesa nsobi singa neyero twambadde.
Mu mbeera eno Mpuuga obuzibu abutadde kubakulira ekibuga Masaka obutalondoola bavubuka bano era n'alagira mmeeya wa divisioni ya Nnyendo mukungu ennaku musana eyeegwanyiza eky'obwa mmeeya w'ekibuga Masaka okusoosowaza abavubuka bano babafunira ekifo we bakolera okusobola okubayambirawo era n'ababaka banne basobole okuyamba abantu bano mu bwangu.
Kangamba waliwo omuyaye yajja n'abayisaamu wano eggaali n'abatwala ewaakyo k'ofiira nti abawadde akantu temuzigendanga
mubyaalagala
batera ku kigaali kye abaliyemu akatogo nsaba tiimu ene yabakulembeza nombamanyi mbeesiga bulungi bajje tubalirize ekintu buno obuntu bwangu nnyo buno tebuneetolooza kibuga buno mukuume empisa aye temufa wofa mwana oba otusaze nnyo olaba embeera ekukaluubiriddeko wakiringo gy'otubuulira nga tusala amagezi njagala twongera okuyiiyamuko ate okunjagala ndoote nammwe twekolemu babiri basatu abaina bebakolera tusooke ebyangu ebyo
akaliwo oluggwa ebisigadde mu bitukole ki tugenda kulaba nga ensonga eno ekola ki egguka.
Abayaayaana okukiikirira divisioni ya Nnyendo mukungwe bali basatu okuli owa DF Mathias Mpuuga Nsamba aliyo kaakano ow'ekibiina ki National Unity Platform Luwowa Sebina Javiira n'ow'ekibiina ki National Resistance Movement era kyonna kitende era wetufidde olunaku olwaleero ng'esigadde ennaku musanvu okutuuka ku lunaku olw'okulonda era nga bangi bakyagenda mu maaso n'okutalaaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga baperereza abalonzi waakiri babalabewo basobole okubasindika mu paalamenti.